Yesu gani bonna bagamba I love you. Namanya nti omutufu kikyali munda. Omutufu yani, yani gwe mampa omutima gwange. Naye omutufu yani, yani atasule bwesigwa. Sagala mukyala nga mulungi, nga n'omukwano ampa mungi. Sagala mukyala nangatika, abafere balavu segomba. Sagala mukyala mpese ekitiibwa muwe ku byangali. Sagala mukyala mpese ekitiibwa mutwale
wange. Kati njagala mpa omutima, nkuwa omutima tulabe emitima. Emboze bere ya mitima, eya. My lover,
Nesigani bonna bagamba I love you. Namanya nti omutufu kikyali munda. Omutufu yani, yani gwe mampa omutima gwange. Naye omutufu yani, yani atasule bwesigwa.
Kati mpa byolina, nkuwadde bye nnina. Baby twerake, ne bali badduke.
Angamba ntwe byange twala nebuli tensabo chigana gondi sisa kakanja ninganga kabaka ganda baby ngende nani yeah ngende nani my lover mama nesigani nze
nesigani bonna bagamba I love you namanya nti omutufu kikyali munda. Omutufu yani, yani gwe mampa omutima gwange. Naye omutufu yani, yani atasule bwesigwa. Yegwe yanzija mu butala, baby nze nonda getala. Bela nze kankuwa amazima bompa katono nubyonsera.
Kempunya gwe kangume. Bambi chonjiwa, bandi bandeka, ela katimba cha, baby.
Anti njagalo bere kumpi nange, kwitomba wala mokuwa no mairide. Anti love you, dagala, mbele kumpi kunia nimirwa.
Nesigani bonna bagamba I love you. Namanya nti omutufu kikyali munda. Omutufu yani, yani gwe mampa omutima gwange. Naye omutufu yani, yani atasule bwesigwa. Nesigani bonna bagamba I love you. Namanya nti omutufu kikyali munda. Omutufu yani, yani gwe mampa omutima gwange. Naye omutufu yani, yani atasule bwesigwa. Bambi tonimba. Baby, trust me,